horumarka qalabka tiknoolajiyada casriga ah iyo adeegsiga internetka oo lafdhabar u noqday nolosha casriga ah iyo xog isweydaarsiga ayaa keenay in la jabsan karo macluumaadka gaarka ah. Inkastoo aan ilaa iyo hadda aanay jirin qalab loo diiday inuu adeegsado madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden, haddana waxaa jira cabsi laga qabo ammaanka xogta qaranka, sida uu faahfaahinayo Bashiir Dhoore oo ah khabiir ku xeleer arrimaha tiknoolajiyada casriga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Cabsiyo badan ayaa ka jira qalabka uu isticmaalo madaxweynuhu, sida qalabka loo isticmaalo aalamiintada ama jiimka loo yaqaano, saacadda Apple Watchka oo inta badan sawiro badan oo madaxweynaha laga qaada lagu arka isaga oo xiran. Marka waxaa macquul ah qalabkaasoo haatan internetka ku wada xiran, oo runtii saacadda iyo qalabka aalamiintada iyo fridgeka iyo intaasoo dhan runtii haatan marka laga hadlayo dhanka cyber security-ga loo yaqaano Internet of Things, dhammaantood waxay access u haystaan internetka ku xiran yihiin. Marka way fududdahay in madaxweynuhu target noqdo, oo runtii cabsiyo badan oo dhanka Russia iyo wadamada China ka imaanaya ayaa jira, oo hadda December la soo dhaafay wasaarada badan oo ka tirsan dowladda Mareykanka kuwa federaalka iyo ka mid tahay Homeland Security, waa runtii waa la hagaray. Oo waxaa jiray attack company Mareykanka ugu weyn oo SolarWinds loo yaqaano loo soo dhex maray. Marka cabsida noocaas ayaa jirta, oo runtii in madaxweynuhu target noqdo oo qalabkaas uu isticmaalo, oo runtii inta badan aan lahayn security wanaagsan, in loo soo maro oo loo isticmaalo madaxweynuhu marka uu target noqdo, ka bacdina dee madaxweynaha markaas informationka secretka ee dowladdu ay leedahay in halka laga ogaado ayaa cabsidu tahay. Dadka ku takhasusay cyber security-ga waxay leeyihiin marka la eego madaxweynuhu inuu yacni Apple Watchka uu isticmaalayo iyo qalabkan jiimka oo madaxweynuhu inta badan lagu arka isagoo adeegsanaya, inuu yacni macquul u tahay inuu madaxweynuhu target noqdo oo la adeegsado.
Weerarada dhinaca internetka iyo jabsiga xogta muhiimka ah ee dowladda Mareykanka ayaa ka imanaya dhinacyo kala duwan. Haddaba waa kuwe dalalka sida aadka ah ay dowladda Mareykanku isha uu hayso.
Russia oo runtii in badan lagu eedeeyey inay doorashadii 2016 dhacday inay xagaraysay, tii hadda maxaa la dhahaa attack hadda ugu dambeeya oo company-ga Mareykanka SolarWinds aan hadda ka hadalnana ka dambeeya, inta badan loo eedeynay inay ka dambeysay weerarkaas. Runtii wuxuu saameeyey sida aan sheegay wasaaradda Homeland Security-ga iyo Department of Commerce, intaba saameyn oo kale iyo kombaniyaal badan oo Microsoft ay kamid tahay oo kombaniyaasha Mareykanka ugu waaweyn ku jira ayuu attackaas saameeyey. Marka cabsida ugu weyn dhanka Raashiya ka imaaneysa, iyo way jiraan wadamo kale oo sida Iran oo kale oo ayadana cabsi badan laga qabo dhanka internetka inay target gareyso. Marka daris labada wadan oo haatan ugu waaweyn oo isha lagu wadahayo waa Iran iyo Raashiya, oo runtii cabsi badan laga qabo ataage badan Mareykanka iyo wadamo kaleba ka geystay. Marka labadaas wadan haatan ugu waaweyn.
Caqabadaha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ka haysta dhinaca adeegsiga qalabka casriga ah ee internetka ku xidhan ayaa ah mid uu kala siman yahay madaxdii ka horreysay ee la kowsaday horumarka internetka, sida uu faahfaahinayo Bashiir Dhoore oo ku xeel dheer arrimaha tiknoolajiyada casriga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Cabsida internetka way jirtay xilligii lasoo dhaafay labadii madaxweyne, haatan Biden ka horreeyey xilliga ay joogeen way jirtay cabsida internetka. Marka dagaalka internetkana uu socday oo weerarka dhankaas halkaas uu ka socday, laakiin waxaa moodaa haatan waqtigan la joogo iyo waqtiga Obama oo kale inuu farqi badan u dhexeeyo dagaalka dhanka internetka. Obama oo kale 2009-kii markii uu yimaaday waxay ahayd runtii lagala taliyey inuu telefoonka BlackBerry oo markaa isticmaali jiray inuusan madaxweynuhu adeegsanin, sababta wuxuu ahaay mid marka u nugul dagaalada internetka, in marka ayna fududna in la hagareeyo. Marka markii dambe waxaa madaxweynaha lagula taliyay inuu dad marka kooban oo dadka ugu waaweyn maxaa la dhahaa xafiiskiisa keliya inuu la xiriiro, uusan dad kale maxaa la dhahaa wici karin, oo marka la limit gareeyey telefoonkiisa accesskiisa, uusan telefoonkiisa access weysan inuu oo maxaa la dhahaa waco dad caadi ah ama xataa uu kala hadlo wadamo kale ama madaxweynayaal kale inuu kala xiriir, oo keliya dad marka la doortay oo yar oo marka golihiisa ku jira inuu telefoonkiisa ka wici karaa loo sameeyey, si marka loo yareeyo waxa loo yaqaan attack service-ka, ama loo yareeyo marka dadka ku attack gareyn kara. Midaan kale oo la xiriirta Trump runtii wuxuu ahaa madaxweyne aad u jecel inuu telefoonkiisa personalka inuu adeegsado, sida la ogyahay wuxuu ahaa nin Twitter aad u isticmaala, social media si fiican u adeegsada. Marka wuxuu jeclaa inuu telefoonkiisa personalka adeegsado, laakiin kabacdi markii lagala taliyay arrimaha noocaas oo kale ayaa khatarta ka imaan karto, markii dambe wuxuu aqbalay inuu uusan adeegsanin telefoon personalka, oo markaa adeegsado telefoon la monitor gareeyo oo systemka dowladda ku xiran. marka runtii qatartu marka soo taagan tahay way soo kordhaysaa haatan dagaalka ugu badan runtii wuxuu noqon doonaa space-ka airspace-ka hada dagaalku sida la filayo sanada soo socda oo dhanka hawada ayuu dagaalku u badan doonaa oo wadanka hadan ruushka iyo jaayna iyo mareykanka ayaa sida hadda la qiyaasayo dagaalku hadda internet kaliya ma noqon doonaa hadda meesha uu soo socdo waxa in airspace-ka iyo dhankaasi uu dagaalku u gudbo
weerarada lala beegsanayo kombiyuutarada ayaa ah arrin ku cusub caalamka oo u baahan feejignaan iyo taxadar dheeraad ah.